EMP Records.
Kuna nyakati nikosanga kitanda, nalala kwa kibanda, baridi lini malisanga, mbuzi lini tafunanga, hata mavazi zili rarukanga, navaa matambara, na pia chakule likuwa ni blanda, haikupatikana. Lakini bwana wa mabwana, hakuna kama bwana wa mabwana. Lakini bwana wa mabwana, alibadilisha vitu ni sambamba. Lakini bwana wa mabwana, hakuna kama bwana wa mabwana. Lakini bwana wa mabwana, alibadilisha vitu ni sambamba. Ulala, wacheni nimbe, wacheni nimbe. Ulala, wacheni nimbe, amekuwa mwema tu. Ulala, wacheni nimbe, wacheni nimbe. Ulala, wacheni nimbe, amekuwa mwema tu.
Ujana magonjwa karibu yani ngoe meno, oh. Na walimwengu walinimaliza na maneno, oh. Nikakumbuka nilivyosoma kwenye neno, oh. Ayubu walipitia juu ya moto, oh. But me no fear no man, never burn fire straight ya man. Kanisa ndani yangu niko fresh, niko sawa, niko rada.
This one for the most time.
But me no fear no man, devil pan fire straight ya man. Kanisa ndani yangu niko fresh, niko sawa, niko rada.
Yo, yo. Hey,
ulala, wacheni nimbe, wacheni nimbe.